Hura, 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 hura. Another 2022 Productions. Jay Van Danger. Zone Boy Baza. You have me. Hey, kwano tiro na matimu. Let's get a moment and let's. Mizalaka
for me na very interesting. Mwani mwani mweza nga fasti. Not every time motifaka mubreshe. Na mwalipe manzi na imwe. Tika yenda tima miona chabe. Osaganiza monga siti zivawe. Mwani nakamsango na imwe. Hawe. Every time ni mafion fion fion. Kale manavo hivyo vya mafion fion fion. Mutileke ni tiza mita ila chabente we. Sisi ti waringa. Olo kapena zina yanga. Ni freshest name in the game. Alo mwenyoze pa malevo sisi ti disemu. No no.
Jagolo nkambe kambi.
Pa malevo zile tusiwa nga itambi.
Too much kuzwa January, December. Tiro na fera vya mukandeka. Competition ni na ukapanga los. Ani type ya maboss kono ya mamos. Misaliteni mini katoba teni. Nana liteni. Tumon. Neke mukwane teni kwanu hamukwane. Runauti ile lipiru ingewo mukwai. Jagaban jaga. Runalo teni halu feri kiru na va. Ya kupumire pili kantiki mani. Kurimane wazi bakuri ukakunyatisa.
Yo. Nina very interesting. Mwani mane mweza wa fasti. Not every time motifaka mubresha. Na mwalipe manzi na imwe. Tika yenda tima miona chabe. Osaganiza monga siti zivawe. Mwani nakamsango na imwe. Hawe. Every time ni mafion fion fion. Kale manavo hivyo vya mafion fion fion. Mutileke nitiza mita ila chabente we. Sisi ti waringa. Olo kapena zina yanga. Ni freshest name in the game. Alo mwenyoze pa malevo zisi tirisemu. No no. Olo wakambe kambi. Pa malevo zile tusiwa nga itambi.
2022 ni watakotuano. Biri ni poshe kwa teni varika ni halo. Bebe ni jabwe ke deep breath dizzy. Risky DYB ni burizi. Zone boy chamuzi njafuji. Vachesa chilex ni blues. Na miposha kana mewu tuku. 2022 antoki bukuluku. Koksiyo mina music hakuna. Koksiyo na haba hulu hakuna. Muteni, niteni.
Na very interesting. Mwani mane mweza nga fasti. Not every time motifaka mubreshe. Na mwalipe manzi na imwe. Tika yenda tima miona chabe. Osaganiza monga siti zivawe. Mwani nakamsango na imwe. Hawe. Every time ni mafion fion fion. Kale manavo hivyo vya mafion fion fion. Mutileke nitiza mita ila chabente we. Sisi ti waringa. Olo kapena zina yanga. Ni freshest name in the game. Alo mwenyoze pa malevo zisi tirisemu. No no. Olo wakame kami. Pa malevo zi yetu siwa nga itami.
Neke nika kuza wanye na niteni. Kimi pati ofela otherwise luteni. Ya vibala top 10 luteni. My latest. Mchecking if I google. Otherwise I'm still jaga jaga. Hakuna osiriki na Jayvania. Nivu hali skill inge jeti. Bunde ndende inge muhali ya skate. Neke mubala balance yanga fela. Luna nyalu masipi ya madala. Vudha keji kamba wana wabadha. Wakuchebe mulu shomera mabethu maraga.
Nimezalaka kumina very interesting. Mwani mane mweza nga fasti. Not every time motifaka mubreshe. Na mwalipe manzi na imwe. Tika yenda tima miona chabe. Osaganiza monga siti zivawe. Mwani nakamsango na imwe. Hawe. Every time ni mafion fion fion. Kale manavo hivyo vya mafion fion fion. Mutileke nitiza mita ila chabente we. Sisi ti waringa. Olo kapena zina yanga. Ni freshest name in the game. Alo mwenyoze pa malevo zisi tirisemu. No no. Olo wakame kambi. Pa malevo zi yetu siwa nga itambi. Mizalaka kumina very interesting.
Jagabani Jay Van.
Oh yeah. Not every time motifaka mubresha.
Love team forever.
Tika yenda tima miona chabe. Osaganiza monga siti zivawe. Mwani nakamsango na imwe. Hawe. Every time ni mafion fion fion.
Baza.
Ivo kwa mafion fion fion. Awe mutileke nitiza mita ila chabente we. Sisi ti waringa. Olo kapena zina yanga. Ni freshest name in the game. Alo mwenyoze pa malevo zisi tirisemu. No no. Olo wakambe kambi. Pa malevo zi yetu siwa nga itambi.
Leon Steam forever. Kwenu kiru na matimu. Jay Van Danger. Zone Boy Baza. Manager in the building, Mr. Ilukena Mukela, you have me. You eat. Kwanu kilu na matimo, Liam Danger, I see you. Hey, Musalite, nai. Hey, sorry, kuli yaku drop aside. I stopped
downloading the same summer 2021. It's
now 2022. Forever.
Kalumbila Fresh Music.